kipenzi. Si waliniona wanini, ukaniokota chini, umenikabidhi namba moyoni. And I never seen this kind of love. Pendo wa kwanza umenionyesha. And I've never seen this kind of love. Pendo wa kwanza, oh baby, nakupenda. Sipo single, wala sipo soko. Mpenzi wa sana mpenzi huyu hapa. Nitaku post post bila ya kuficha, TikTok, Snapchat mpaka Insta. Twende photo shoot tukapige picha. Wala la 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 la. Wananiuliza mbona squeeze na nenepa, na vimba na ringa na cheka. Jibu lao baby wendo meniteka. Ooh. And I never seen this kind of love. Wendo wa kwanza.